individuals out there, people who are claiming to have our best interests in their hearts. And you can see this throughout the world. But it's not true, brother. There's a lot of selfishness. There's a lot of avarice out there. If you need a hero, you have to be your own.
Mina, don't care. Bophoto sapho nongelea mashangu ni maref na sija potea. Ni wazi maisha yako fair, nikiapatia ntarudi kwetu. Miso jeshi la mtu moja, mie mtu moja na nusu. Nasonga kwa nguvu ya hoja au kwa hoja ya nguvu. Nasikika hata ukiniuti siwezi mgoja lufu. Haijalishi na sikio moja kama vunja juu. Na ni kosa la jinai kushindwa, maisha ni vita. Pigana diwe bingwa na ukichoka, mwingine atakutisha na ukipisha yeye anapita hata upingwa. Vita ni amani, uhuru ni utumwa, ujinga ni nguvu. Ate mpinga ujue ni mjinga na nusu. Wanasiasa wana nguvu ya umma na wana huruma wala undugu. Na nguvu ya upendo haijatumwa kusukuma upendo wa nguvu bila tabu na usumbufu. Haupatikani utukufu, demokrasi inamkia shetani na kichwa cha Mungu.
Napambana vyangu pati jasho ni daiwe kinao.
I tell them I'm what he say. Let me say, shuja wa kwangu mini mimi. True say, humoto loko nao nyinyi, siguse. Wanaume wetu fort na nyinyi, sisuse. Shuja wangu mimi, na ringa. Sina mipaka duniani, na timba. Ni magoli mashuti tu, na piga. Nimekwepa sana mikuki, na shinda. Vita kali ya ipu kikiki, maliza. Umenipa changu safi safi, barida. Niti top shotter na top shot. Nimekutana Brooklyn, Mekantown. Wananitaga Isaac Newton. Nabuni vipya vipya tu, new tune. Nakuza ni maboom play, iTunes. Nimepachoka Masaki, kesho ni A-Town.
Wakubungwa wana hamaki, bado na own crown. Maisha bado yataki na tuna run town. Wataka uwe utaki, wende ni shusha down. Mindo shuja wa shuja wangu na inua you crown.
I rely on me, don't need a hero.
Napambana vyangu pati jasho ni daiwe kinao. Kila mtu ana haki zake, japo tugawi kwa sawa. Mimi
shujaa.
Yeah, sit up straight, open your ears, look and listen. You niggas looking hungry, guess who's cooking in the kitchen? Growing up, I ain't have much, I think I told y'all that. Now it's hot, flash and flow, I got that go-yard rap.
And if you want a friend, look in the mirror. There you'll find your best hero. That's the best advice I can give you. And I hope you take it to heart.
Shujaa.